And it's the legend production.
Ayi katonda limba dimali yako kampe abantu bakudde mu bakusa banyumiranga bonu na akuta akantu katonda nyoke bafusa okulabanga bakusula ekigo about you balinge pewe kunta batuka nokugoba mu masuka kyekyamba gudde nefuna kakunta nepulungu senzire sezizino kyolina manya tewali akwagala mbano mukwabo bonna banna benkuyolese kyolina okupanga bonna sula kutale Bigambo babipanga ne bakusa bakufana nyomubiyo ye yakusa mukisati cha yero ne chipatanga ngawe bujuliziwe bakunanise bano amatu nomululu byabayisa ne bokole kirungi kibanyiza bafuba kusembera oli okwetegereza obunafu bwo
okwetegereza
obunafu bwo kyolina manya tewali akwagala mbano mukwabo bonna bonna benkuyolese kyolina okupanga bonna sula kutale wewe yakalenga bulaba
Kochitono ebisera biwobulamu wetunula mundabirwamu yowekanye oyogola bayeka yakwagala tunula mundabirwamu yowekanye oyogola bayeka yakwagala yeka oyogola bayeka yakwagala
manya tewali akwagala mbano mukwabo bonna bonna benkuyolese kyolina okupanga bonna sula kutale wewe yakalenga bulaba wewe yakalenga bulaba
wewe yakale Kalinga bolava.